La générale d'Angote Kilungi Fichadet
Kana nipa mambo ya pwani ya jina pandisha
Mashi
Dozi kitandani ya jina simika Rani tichibuwa na katisha
Chi
Tanya kanga mwali ya nafokatika Tamani alelele Alelele Alelele
Madangote Mendes Don
Umenifanya nini mimono mwenzio Mana kwa kosioni Menifunga na sikio
Mishika hapa
Kini kusa huku Kini chumu mimi Kini pusu busu jama
Kubwa ya wakubwa fella Hamisi talenta
Kama kono kono mwenda pole kwenye mchanga Na kupa mkono wa kongole baby we mwamba Hesabu za kukokotoa Umenifunza wewe Wani amisha mikoa Bumbuli kwa ukerewe O mapenzi ni kinywaji soft baridi Wanda nuna Mwenza oni kifaidi O malezi ya merithi upande wa bibi Mwali nyuma Kama mlima itigi Oka, oka, oka
Nelson Kisanga
Oka, oka, oka
RJ the DJ
Usisitishe chumi tapata safura
Soda
Nimeambiwa chuzi Unacheza gachura Sachura
Anaruka ruka
Achura
Anajampu
jampu Achura oh
Anaruka ruka
Jamani chura
Anajampu jampu
Atete, 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 atete Give out the box Atete, 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 atete
Fagilia
Sempuela babu
Fagilia
Eto kumwembe Idris guitar
Kusema sema kando Ayo mambo ya kinafiki Kama wayaweza mambo Kuja uonyeshe kati chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Oh chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Adede, 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 adede
Rechana mtoto wa Masaki
Adede, adede, adede
Fagiria
Ricardo Momo
Fagiria
Doni ya Madoni Fumbwe
Inne, inne, inne baby, inne
Aristotle
Inne, 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 inne
Idi Santos
Inne, inne baby, inne
Juma Lokole
Inne, 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 inne
Tambwe
Uyo mtoto
Anabala
Mtoto
Anakusu
Mune mtoto
Anabala
Mtoto
Anakusu
Oh, anasifu Sifu za makusudi
Anakusu
Mwana najibingiri
Anabala
Fudi fudi
Anakusudi